beats go crazy.
I know not you.
Exclusive from greenjams.com.
Yo boy, yo maps. Let's get them.
No le fire o que se daba no vete tiene kumisha. Ashi ya makale mampara. No le fire o que se no lo cuando vete tiene kumisha. Teti, teti.
If you want it on us, paka ukote. Tawa cancession olo miala ushombe. Ofon chudilo wishing anga fiani fiobe. You don't know my story, si wenze komo struggle. Teka chidilo kamfeda didi mukwando. Sunga nitipe, feva ibwe na dapo. Shaba selfie, shero nidi pekaso. Family marriage, nchito vonse super. Nidi api simi make ya ringa pa maruma. Nina bad wila kuwina ndine pusha. Today's best friend ni chudamu future. Nga ufu na kwena kansimbi no jumpa. Una pesa tina chinja wa shuka. Hapa levo ni mabwana mkubwa. Kade za chedi mashahida na muzumba.
Ngole fire ukeze na wanome.
Teti ni kumwisha. Ashi ya makale mampara.
Ngole fire ukeze na lukwanome.
Teti ni kumwisha. Teti, teti.
Ngole fire
ukunganga.
Mukawe
ukeze ni fimanga. Love kaya shampanga.
Mchele e umfo kufina ndaba tefya na kulefi ah. Ama chushi ya lenga mfike bano. Wimbone fi ah. Uimisha mchele e umfo kufina ndaba tefya na kulefi ah. Ama chushi ya lenga mfike bano.
Mbelele
Ama lenja mbaku mbari.
Mbelele
Ama chila nshaka winebo.
Mbelele
Ama chila ngala chula fene.
Mbelele
Ama lenja mbaku mbari.
Mbelele
Ama chila nshaka winebo.
Na my family member, no weapon formed against me back to the sender. Ga dream yako ngodi wono nkala fedia. Jenga peni na pepa nza kucha alekta. China tulika kudala sunga kwani somenda. Ngati suma sekela mo sensa denja. Pakungusha kano mkai paedesa. Nina jarisika kudala unachedua. Kubonze barua ni dear God forgive them. Focusing my name, it's a big shame. Choka kumavuto lo mchae condemn. Unizonde unikonde no problem. When you look at me mumamvera chintinya. Chila bushiku yesu wani pimpinga. That's the reason why suma pikinga. For me God is my only redeemer.
Ngole fire
ukae kunganga.
Mukawe
ukese nifimanga. Love ukaya shampanga.
Ngole fire
ukae kunganga.
Mukawe
ukese nifimanga. Love ukaya shampanga.
Yaka ustaz Yosam Logistics. Mche mwa Nikazanda Kupara CB Wise man Shady Young Standard man I see
yeah.
Sweet people Sparks mining Niko Chiku Mkonga Chauta one Mr. Marcus Paso Wiz Uncle Rich Rich Koshaz Mosfite Pachirundu Edo Rekasho
Tiptronic Tronic, Tronic.